Even though life is hard, our life is hard, our life. Hey,
hey, I am Records. In the struggle for so long, everything goes wrong. Hold on and be strong. Yo, yotembea ujone dunia imebeba mengi tamaa so kizazi mzazi wiva kila siku tuko mtani so good life hatupendi sina mina kaswe zagi kuye brit stay true be real dema nita still with me tena jua nge kwa nani kamziki usinge kwa deal I'm ill life isha nipoteze aga kill kwenu naibu anagombana kutu kill aga kill ni hame kitana jitahidi na siwezi siku inapukusha na shukuru kwa mwenyezi umri ungechagua ngesema hapa si ungezi majukumu yanakuwa napunguza unya asante mungu huyu mtoto sometimes na choka feeling listen into tears on up and kuta nime chilling na nipa mapenzi hata kama sina shilling it's my time na nimechoka kusubiri
even though life is hard life is hard life risk ati tama 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 siku moja nitapata sijali siku nimekosa nimepata nimekula nimeshinda njaa
From the bottom to the top came from the wrong way Kila siku labda kesho na kesho haitokei Kila kitu unachopanga mwisho siku kielekei Paka unaisi labda kwako mungu yeka better day Sali sala zote na dua ushamaliza Jai kaya mbali we sick ya mijiza Kwanza kaya mwisho wa mwisho akaya mbele Yana sembe leo sembe jilani na peta Matatizo yana yana na yana hau ya tatua Eji yako niki yana la mwili umepiga Nyumbani kwenu wendo mlezi na ulipasa kulelewa Nka umeka Mizi wa yezi na mchezo haujawelewa No matter wapi unakwenda they are all after you Wanatazama maisha yako and everything you do God watch your back whatever you're going through Be strong woman, there the day for you too
Even though life is hard a life Risk ati tama, tama, tama Siku moja nitapata Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa Risk ati tama
Haiko fair, hii mwanangu imemtokea Ye ni innocent man na nozea segerea Jembe lake litumiki kagita la babu Familia yake imemisi na inawisha ngetokea Alikuwa na lipe bill, mewachanganya kill Sometime wana kipigika maskana na let a deal We miss you nigga, love for you nigga No matter where you were, I got your back my nigga Wish unge kwa hapa, memzika Rafa na Joe Machizi kibao mtani Salum na Big Paul Wana olipigia mchongo kote wanafa Goes here pra pra Ndo wana kauza roll Yo, but life still goes on Tana kuna deal na rose yuko mkonon Niggas wanna die kila bada nusu saa Na mademo pendo yana mtane wataki kuzaa
Even though life is hard a life Risk ati tama, tama, tama Siku moja nitapata Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa Risk ati tama Siku moja nitapata